Fresh out from NigerRemix.com.
Tungi meripiwa Mwanangu leo bosi kasariwa Kuno taratibu tapariwa Kwanza shukurani Ziende kwa manani Mwaza zindugu majirani Kata keki ipo mezani Bosi kasariwa Ai bosi uzidi balikiwa Punguza marafiki wa mitandao Makina marafiki unao hato nao Hatutaki machawa wa mitandao Kata keki na wano mechuma nao Bosi kasariwa Ai bosi uzidi balikiwa Happy birthday Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. 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 Boss.
Happy birthday, boss. Happy birthday.